running out. Please recharge in time.
I hope we are going to say me na lo buga tumboni solo. Hello. Hi. Ulindolo, I hope uyangizwa kusayimina lobuka tumboni zolo. Waze wamnika manamba dal, ngisho lobhutwe moto. Igama ngithe umakwaphe nyoka bengihamba ngalene bomvi polo. Angithuthe ngiyahlekisa po, wathi noma ngikhulumisa yo. Uma ngifona wayicima pho ngithumela iWhatsApp uyangiblutika yo. Mhlambi network. Hello. Hi. Ulindolo, I hope uyangizwa. Hello mina lobuka umboni zolo. Akwona u voicemail. Ifone uyayicima. Hello. Hi. Ulindolo, I hope uyangizwa. Hello mina lobuka umboni zolo. Akwona u voicemail. Ifone uyayicima.
Hi, I want a voicemail. If only I could.